ngalahleka wonke umuntu ufanele kuthandwa wonke umuntu ufanele kuphathwe kahle
I won't come to find a little part of that.